nishanza kutabiri. Mdogo bado na soma ila ngoma na wakili, yani noma shawasiri. Mambo hadharani hakuna tena siri, vikwazo na vikabiri. Natimiza ndoto, ndoto za kusafiri. Ivy Hore 14 bar make things happen. New generation na rap kama passion. Koja ni kupashe, niko hapa niko pale, stack usinifate. Taka pesa nyingi nyingi, sio chache. Napiga madili kwenye campaign, kila kitu mwake. Nafungua champagne, niazime mate. Nesabu mapene nijikate, ndoto zangu zipo kule nizifate. Napigiwa sim toka shule na mwalimu yule yule, vipi muka mtule njoo shule. Nataka nipande juu gadu show za bure. Natazama kule move flow brand new sampule. Mziki na mastim sipagawi na mapule. Mziki na madem mimi bado niko shule. Makini flow kuna kuleilo. Nakazia mabisho mpaka waniombe po. Mini yes kila no mpaka so. Mi mziki utani tower row. Mikono juu nataka nione sim vitochi direct juu. Kakem kushindana toka tango kuna chana. Chana kauna chana mana haina kubishana sana. Move flow wa leo leo so muu wa jana jana. Ndobana mtabana sana kuseme tashindikana. Kakem kutoka toka kazia kata kuchoka. Valia msuli moka samata wa rap soka. Na yumba ka John Walker. La vida loka makida makida soka. Na jona kanisha toka. Yo Young King Move flow. Mpaka wani ombe po mini yes kilo so. Ziki utani, utani throw a roll. YCA music. Yo yo.
You already know. Oh yeah. Taka City stand up. Let me introduce you move flow. There is a run. Put your hands up. Put your hands up one more time. Yeah. Oh yeah, Jimmy YSA, Daddy Ken, I see your brother, you already know, we take rap to the